kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil sa'aatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil sa'aatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii kan sanbataaf dilbataa irratti gabaasaalee torban darbe kana keessa dhiyeessaa turreerraa hanga tokko irra deebinee isin dhageessifna. Bulchoonni Itoophiyaa Masrii fi Sudaan hojii hidha laga Abbayyaa irratti wal falmii gaggeessaa turanii booda torban darbe as United States keessatti dhufuun mari'achuun isaanii ni yaadatama.
Hidha laga Abbayyaa ilaalchisee marii White House'tti gaggeessan ilaalchisuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa obbo Gadduu Andaargaachoo ibsa kennaniin lagi Abbayyaa Itoophiyaa qofaa otoo hin taane biyyoota naannoo jiraniifillee bu'aa qabaachuusaa ibsuudhaan kun carraa nuti yaada keenya ibsuuf arganne jedhan. Masrii fi Sudaan illee yaada gama isaanii ibsuuf yaalii godhanii jiran. Dhumarrattis walii galtee nuti irra geenye kana dura biyyoonni sadan marii geggeessaa turan bifa cimaa ta'een akka itti fufan gochuuf yoo ta'u dhimmi kun gama Itoophiyaanis ka barbaadamu jedhan obbo Gadduun.
ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢው ሀገሮች ከፍተኛ የሆነ ጥቅም የሚሰጥ መሆኑን ለማስረዳት እድል ያገኘነው
ኢትዮጵያ ድዋራ ፍቱን ታኔ ቢዮታ ሰደኒ ፍሌ ያደገ መሳኔ አከብሰኒፍ ጨራከኔ ሰበባ አዳዳን መሪንደን ቀማቱር የሮቶኮ ጋሪ ተኤ የሮካንሞ ሃል ቦደ ተርክፈታቱር ሃለ ጭማታ የንትፉፈ ኢትዮጵያን ሲደተሰና akeeka ijaarteef haala milkaa'ina qabuu fi lammiiwwan Itoophiyaa haala fayyadamaa godheen hidhatisuun bishaan ergatti guutame booda dantaa biyyattiif akka ta'utti biyyoonni gara gadii jiranis miidhaan utuu hin rangayin hidhata sanarraa fayyadamoo akka ta'an gochuuf mariin geggeessamuun akka irra jiraatu ejjennoo Itoophiyaa ifaa ta'e waan tureef adeemsa marii kanaatti fufsiisuuf walii galtee irra geenyeerraa jedhan. Obbo Gadduun akka jedhanitti mariin jalqabaa sadaasa 15 qabee itti fufa. Mariin teeknikaallee yeroo 4 geggeessamaa jedhaniiru. Ministeerri Bishaanii jal'isiif humna ibsaa Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalaa Gamasaaniin mariin kun burjaajii ture kan qulqulleesseef nuyiifis akka yaada keenya ibsinuuf carraa kan nu uumee jedhan. Pirezidaant Doonaald Tiraamp illee hunda keenya biyyoota sadanirraa namoota lama lama walitti fiduudhaan gaaffii kaasanii dhimma isaa sirriitti hubachuuf yaalaniiru jedhan. Kana keessa akka fakkeenyaatti fudhachuu kanan barbaadu hojiin hidhata kanaa xumurame anis isin waliin ta'e riivaanii kutuun barbaada jechuudhaan yaada xumuraa kennaniiru. Kanaaf adda addummaa jiru qulqulleessitanii hafuura walii galteetiin akka xumurtan kanas gochuuf haala jiru ministeerri maallaqaa walgahii hooggananiin keessumaa marii danqamaa jiru of eeggannoof hatattamaan akka xumuramu kallattii kaa'anii hafuurma kanaan mari'annee jirraa jedhan. Hidhati laga Abbayyaa kiiloomeetira 2 dheeratu elektirikii meegawaatii 1,000 maddisiisuuf kan male yoo ta'u Masriif Sudaaniif garuu danqaatti ta'ee ture. Waggoota hedduuf falmisiisaa kan ture dhimma hidhata laga Abbayyaa gara White House'tti fidame. Pirezidaant Doonaald Tiraamp ministeerota biyyoota sadanii waliin roobii darbe wal arganii jiran walga'iin isaanii kun dursee ka beeksifamelleen turre. Dantaa United States kan keessaa kan isheen qabdu maal akka ta'e ifaa miti White House ibsa kennuufillee tolan jenne. Gorsituun White House Kaleen Konwee kanarratti yaada kennuun fedhuu jedhan. Pirezidaantiin Masrii El-Sisi dhimma kana jaarsummaadhaan jidduu akka seenan Tiraampiin erga gaafatanii booda Tiraamp ministeera maallaqaa Stiiven Minuukiniin dhimma kana akka hordofaniif moggaasanii jiru. Marii sana booda Minuukin ministeeronni dhimmootii alaa amajjii bara 2020tti walii galteerra akka ga'an cicha qaban ibsaniiru jedhan. Yuunaayitid Isteetsiif baankiin addunyaa marii sana kan taajjaban ta'uunillee beekameera. Biyyoonni sun amajjii bara 2020tti walii galteerra yoo hin ga'in hafan jaarsummaan sadarkaa addunyaa filachuu malu Yuunaayitid Isteetsiin ala Raashaanis jaarsummaan gidduu seenuu akka dandeessu gaafattee jirti.
Akkaataa itti sabaa himaan yeroo walitti bu'iinsaa gabaasan keessatti nagaan dursuu qabaa jedhu ogeessonni kominikeeshinii.
Ogeessa kominikeeshinii kan ta'an obbo Gammachuu Baqqalaa akkas jedhu.
Qabeessa turanii sirrii ture mirga sarbamuu nama asiis achiis jiru sirriitti walitti fedhanii ilaalaa turanii gaazexeessonni biyya keessaa yoo itti aanaa fi shakkiin qaba. ሚዲዮሊ ባየኒ ሀለ ተናንጋባታን ቱሪ ጋዜጠኒ ባየን ይሮ ባየ ገርቱ ቶኮ ኤግረኒ ገርቱ ሰካን ሴታን የሱጅራ ዲሞናይዜሽ ሴደሞ ከናፋኒ እንግሊዝ ባቲ ወረ ኦፊ ወረ ጀረካኑ ሰና ኦማሪካ ወረ ነጋ ቀበኒ ወረ ነጋ ቦሬስ ላይ ወረኒ ሞልዲሱ ወረ ኢሳንቲናን ወረ ካራጋማ ጅረንሞ አከሴታና ወረኒ አገሲታ ቱረ ኩነዳው ሙፍ
ኦቡ ገመቹ ዴሪሳ በርሲሳ ዩኒቨርሲቲ ሚዛን ቴፒፊ በረታ በርኖተ ዲግሪ ሰደፋ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔቲ ወረቃ ቆረኖ ይሳኒ ዶክተሩማ ኢባ ሚዲያ ነዋሳ ኢላልቸ ሲያሳረት ይቀቡ መተድሬ ጀዱን ሆጀታ ጀሩ
ከሚዲያን በርባቺ ሲፎ ዲፈኖ አርክቹዳ የሮ ተኮተኮ ቴሌቪዥን ሬዲዮን ዲፈኖ ጋራ የሮ ዳፍ ሲንገኑ ሰገነሞ ኡመሜፍ ቦርዮ ኪገልገላ ካን ቲቪ ራርግቱ ፌስቡክ ሪሞ ኤዋካ ካሴ ማለከቱሪ ሃንገሳቱን በግን አውቶማቲክ ከነን ደበርሱ ለአማ ገማሎ ደረቁን ፌስቡክ ኒ አመብየገኝ ከዚህ ባይናኑ ማጅሩ ዮነም ለማ ሩኩተም ነማዲ በለማ ሩኩተም እስንጆንዳ አማ ባይነሳራት ማለት ዋንቲታ እጅራቹ ሲነገር ሲሰላ በፌስቡክ ኒ ኤግዛጀሬሽን ይቀባ ገሩሞ ኦዱ ሳቲ በርባደቲ አርገቻ ጅፍታ ይቻላል
ኡጉማ ጋዜጣ ሱማለከ በጀን አከሚቲ ሰባይ ማሌፊ ጋዜጣ ስቶትኒ ሃሌቲን ዲሜሮ ረቲ ገባሱ ቀቦ ጀደንስ ያደይሳኒ ለፈካው ሃዩ ሊንኩኔ
ሃለ ነጋፊ ገባሱ ከነኔ የናዋና ፍሮፍ የሰከባት ለተቆፋት ወቀቤ ፈተውቀባ ደንታዳ አዳራት ይፈተውቀባ ንካንሞ ሰብይተውቀባ ያደገሪ ተቆዮኪ ለማቆፈላሉንቀ ንነረክኝው ጋር ወልጭ ጉይት ተቆይሞ ሚሮባጊ ወረ ወልጭ ጓንሰለ ጓዳከኒ ገባሰም ወረ ወልጭ ጓንሰለ ወሮ ማልቱ ጅራ ማልቱ ወኔ ማልቱ አክየር ወልጭ ጉሰንኩሪ ደንታ ለማቆፋውን ደንታን ሰዲ አፉጃጁ በደንታ ገዲዴ ሰርሰቤቱ በጭባባጫ ይላል ሸገሪ ተቆ ዮካን ሰበበ ተቆፋ ዮካን
ሊሞቱማ ኦዴፈነውን ሶባታን ሳጥሉፍ ጉማቸ መታሳኒስ ሃለቲን ባቹ ቀበጀደን ኦቦ ገመቹ ኤሬሳ አከስጀዱ
ፌስቡክን አናከኮቲ አዋሰ ጫላ ሞቱማን ራፈይ ደሙ ቀበጀደ ይያደ ለፈውዱን ሲንጁሩ ኤገደፌ ብረገ የቃሙም ሞቱማ ካንካር ሆርዶፍ ደፌዱ ሰነ ተስከብይሱ ደንደው ትረራታ አማይሮ ባይ ዶክሲ ረኮን ጅራቱ ጀደሙ ቱለም ጁአ ጅራ ነማሎን ታጅረ ጀደሙ ቃምኒ ከረሞቱማ ወሪ ነጋ ኤግዱንስ የሮሳንዱ በተርክ ፈተን ትጅሩ የሮንኩኒ የሮ አከሲም ይተም አሞቱማኒ ሐዋሳው ጅን ኮምፒቲ ጎቹ ዩአን ደምነት ፈካተሮ ሞባይሊን አርከረጥ ቀበተ ጅራን ሙሪ አና ቢሻቴ ተውደንዳ ደርገ ጌሰ ሚራን ኦገነሙ ተውደንዳ ካም ፖስቲ ጎዱ ነምት ያዴ ሞዱጋ ፖስቲ ጎዱ ሞጅራ ባይ ዘ ዌይ ቢየከና ከይሰቲ አማ ነም ሁንዱማ ዋን ዌ ፌስቡክ ራ አርገም ዲከን ኖርዶፋ ኤ ዩቲዩበር ሪሲ ዋን ጅሩ ጅራ ራጎሊ ቀበተ ሞን ጅሩ አክቲቪስቶን አማ ነሞን ጅሩ kan soba barreessuun barbaan waan qabatamaa hamma namni sun hin barreessan irrattillee namoonni kan hin amanne jiru. Egaa kana irratti caalmaatti warri nagaa tiksan kan mootummaadhaa kana duuba hordofanii lafa rakkoon jiru sana feesbuukiin sun yeroo ni dafee dirta'u meenistirii miidiyaadhaan dhufanii isaan immoo televizhiniidhaan haaloowwan jiran tasgabbiisuun hin danda'amu.
Sabaayi maaliin gumaachi isaan nagaa fiduu keessatti qabanis olaanaadha jechuun dubbatu obbo Gammachuu Baqqala.
ወረራ wanisa oromia la fa hektara kuma digdama caala irratti argamuusa daayirektarri daayirektaroota biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa oromiyaa obbo Dajanee Hirphaa ibsanii turan.
Oromiyaa keessa ammoo godina Harargee lixaa fi Harargee bahaa keessatti ammaan tana gara aanaa 13 dandoota 130 irra ga'ee jira gaa. Kanaafuu hanga yoonaatti lafti oomishaa inni qabatee yookiin immoo irra qubatee irraa deeme yookiin immoo weerare jennu kun gara hektaara 23 fi 328 akkas ta'a.
Mal hamee nuuf irraa dhoortan?
Hanga kana keessa gara hektaara 22,276 mala aadaa fi keemikaalaan akkasumas xiyyaaraan illee irraa rukunneetu jirra. Hawaasni kun bakkaa bakkatti yoo xiyyaaraanis rukutte, yoo keemikaalaanis rukutte, yoo mala aadaatiin waan isa baratu waan isa jeequ itti gootee haara itti ultee yoo naannoo eeruurraa akka deemu goote iddoo tokkotti gar tokkotti immoo godaanaa akkaataa kanaatiin garuu akka waliigalaatti yeroo ammaa kana haala gaariidhaan ofirraa faccifnee jirra. Rakkoon guddoon jirtu isa Oromiyaa yookiin immoo godina lamaan Harargee baafi Harargee lixaa kana keessa seene to'achuun baay'ee rakkoo nutti hin taate. Naannoo Somaalee fi naannoo Dirreedhawaa kan jiru kanatu bifa haaraatiin to'atamuu qabu. Naannoo sanatti rakkoo qaawwaa guddaatu jira. Isa sanatu gar keenyatti bifa haaraadhaan yeroo yeroo dhangalee nu rakkisuun jira malee isa naannoo keenya xiyyaaraa rukutneerraa aanaa qarsaarratti iddoo biraarrattis koordineeshinii GPS fudhannee warra xiyyaaraatiif kenninee rukuchuu jirra. Keemikaala kanas immoo warra kan makiinaa asirratti camadamanillee rukuchuu jirra. Akkanumas immoo motorized sprayer kan jedhamu dugdarratti baatamee isaa rukuchuu jirra. Namni hundumtuu bifa duulaatiin barattoonni mana barumsaa illee itti ba'anii akka ooyiruurra hin qubanne akkaataa kanaatiin dhoowwuu guutirra jirra.
Hawaasni kun midhaan akkamii nyaata yoo hedduu?
Hawaasni booraashees jenna. Booraashees jechaa midhaan hundinuu margallee dabalatee waan inni hambisu hin jiru jechaadha. Yeroo ammaan kana Harargee irratti bal'inaan oomishti jiru oomisha misingaati. Bal'inaan isarratti nyaachuu jira garuu boqqoolloos hin hambisu jechuu. Gama biraatiin aanaa Jaarsoo Harargee ba'aa keessatti aanaa Kobbolchaa Harargee ba'aa keessatti illee buna illee iddootti nyaatee jira. Caatii illee iddootti nyaatee jira. Marga illee hin dhiisu jecha. Kanaafuu hawaasni kun waan hin fudhatu gonkumayyuu hin jiru. Waan jiru fudhatee nyaatee deema. Kanaaf booraashees yookiin immoo maayigiraatarii teest jedhee warreen ramannu keessaa hawaasni isa tokkodha. Inni lammaffaan shimbiroo girrisaati. Inni sanaffaan immoo armi ormi yookiin immoo sugee jennee kan waamnu kanadha. Sanni kun baay'ee waan ulfaataadha jechuudha.
Dansaayyo obbo Dajanee Hirphaa guddoo galateeffadha. Obbo Dajaneen biiroo qonnaaf qabeen uumama Oromiyaatti daayirektaroota.
Dhuma torban darbee irraa jalqabee dhabamuu nageenyaa yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti uumameen barattoonni Oromoo lama ajjeefamuuf kanneen biroo hanga 13 ta'an madaa'u barattoonni dubbachuu isaanii gabaasnee turre. Gama kaaniin kamisa darbe kana yuunivarsiitii Gondar keessatti rakkoo jiraachuu barattoonni dubbatanii turanii ka gabaasne keessaa kuno.
Yuunivarsiitii Gondar mooraa maaraakii keessatti bakka bu'aa barattootaa dabalatee kabiroo irratti haleellaan raawwatamu barattoonni ibsaniiru. Yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti irra deebi'uudhaan hookkarri ka'ee barattoonni bakka mormii nyaata lagachuu geggeessinee teenyutti dhakaan nutti darbame haleellaan irratti raawwate jechuudhaan himatu. Kan barataan Yuunivarsiitii Gondar mooraa maaraakii reebichin irratti raawwate jedheen jalqabna.
Gaafa xiqqataa galgala ijoollota loo barata waggaa arfaffaadha teentaatti seenanii jira ijoolleen naannoo Amaaraachuu tokko isa tokko cuuphedha waraananii isa tokko immoo sadarkaa lammaffaarraa kirraa bu'ee miilisaallee baay'ee jira amma hospitaala riisaraalii Finfinnee galee jedhaman Miikiyaas jedhaman tokko Nahoom jedhama. Miikiyaas waraanamee Nahoomii achiin darbatani.
Yeroo mucaan kun gamoo irraa darbatamu yuunivarsiitiitti xaxxaniin iyyanneesin maal jedhe bulchiinsi yuunivarsiitii?
Bulchiinsi yuunivarsiitii illee kalee dhufee illee gamoo cabe sanallee ilaalanii turanii foddaa cabe sana karaa inni bahe sanallee baay'ee cabee jira. Suura isaallee qabannee jirra karaa wanti sun cabee karaa mucaan sun bu'ee jechuudha. Baay'ee sodaa guddaadha qabnaanitii amma kanaaf yookiin federaalli qofti nu eeguu qaba yokin immoo humni haddaata isaan oliyyuu ta'u nu ramadamuu qaban dhageenya keenyaaf jechuun barbaanna nuti. Kaleessallee ijoolleen kilaasii hin deemne ture sodaarraa kan ka'e jechuudha. Har'as itti fufeetumma ijoollee yoo kilaasii deemanu ijoollee irratti dhagaa darbachuudhaan ijoollee aga dormitti hari'aa dhufani.
Eeyyuu kan dhagaa darbatu.
Kan jalqaba kilaasii ijoollee argee ijoollee barattootumadha kan naannoo maraa akkamitti barattu dhagaa darbachaa turan ijoollee irratti jechuudha. Sana booda nuti gara tokkotti deemne gaa dormii fuuduraa yoo dhaabnee nuti yeroo tokko ijoollee keenya kallattii dhaanii qabadha bakka jennee nuti yoo mariirra jirru jechuudha. Ijoolleen sun dhufanii dhagaan irratti jalqabanii yoo isaan dhagaamti jalqaban liyyuun ayiriis immoo wajjuma nu reebuu jalqabe jechuudha. Ijoollee fuuldura goolee ijoollee isaanitti hin dubbatu nuyiin immoo gochan tan irratti dubbisaa tolee dhiiga hedduu dhangala'eera jechuudha. Bakka barataa yuunivarsiitii kana keessatti hoogganaa ijoollee oromoota dha ta'e gaaffii keenya gara qaama olaanaatti illee nu dhiyeessu humna addaa kanaatiin baay'ee sukkanneeffamee balaan guddaarra ga'ee guutameera jira. Gibbiidhaanlee bakka inni jiru hin beennu mana dhagalee jechuu dhageenye ani ija kootiin argeera. Yeroo inni miidhamu na biratti baay'ee miidhaan guddaa qabeera sallee jechuudha.
Maqaan isaa eenyu?
Tasfaayee jedhaman. Yeroo sanatti barattoonni naannoo sanaa ammoo isaan liyyeeli kana wajjin ta'uudhaan gidaloo wanta jedhamu sagalee dhageessaa turan.
Siin kan sirrukutee eeyyu?
Liyyuu ayyaanaa fi hiriyoota koo hedduudha bakka kan isaan miidhame jiran harka mirgaara baay'ee narkutanii dugda xiyyaarra illee baay'ee narkutanii baay'ee miidhamee jiran amma baay'ee na dhukkubaa jiran. Mooraa keessa kiliinika xiqqaa jiran illee wal'aansa gaan baay'ee amma namaaf hin godhu gaan ta'e egaa yeroo sanaatti xiqqoo akka dhaabatu gochuudhaaf malee.
Barataan yuunivarsiitii Waldiyaa tokkollee akkasuma haala har'a yuunivarsiiticha keessatti uumame reebicha barattoota irratti raawwatame jedhe akkasitti nuuf ibse.
Har'a ganama lolatu ture.
Lola akkamii?
Nuti egaa guyyaa afuriiti ala bulaa jirra doormii keessaa baane nyaatas lagannee jirra. Iddoo itti nyaata lagannee jirrutti uummanni Amaaraa wal gurmeessuudhaan.
Barattoonni moo?
Barattoonnis uummannis liyyuun ayilii poolisiin gibbis qindoomanii jechaadha tokkummaadhaan. Ijoollee nyaata nyaannetti ijoollee qorra keessa gugubattutti dhagaa guuraa oolanii arga.
Isin eessa teessanii turtanii mooraadhuma yuunivarsiitichaa keessa?
Nuti doormis galaa hin jirru mooraama yuunivarsiitii keessatti walitti qabamnee jirra. Goodaa keessatti jechaadha. Nuti hanga barataa 4,500 taana tilmaamaanii achitti walitti qabamnee achuma jiraannaa nyaata isaaniis hin nyaannu. Agabu guyyaa 4 ijoollonni nyaata dhabaniitu dubaroonni baay'een harkaa kukkufaa jiru. Dararaa kana keessatti immoo kan isaan dhagaa nutti guuran. Har'a gabaabaan wanti nurra gahaa jiru uummata Amaaraati. Mataa isaaniitti hanga poolisii isaaniitti jechaadha. Humna qindoomeedhaan kan isaan gara ijoollee 5 rukkanarra dhagaa nutti darbachaa turanii lubbuu keenyaaf baay'ee sodaanne qaama mootummaarraas illee dhimmi dhufee nu asosiise jira kaleessa nuti singannee deemnu nuun jedhanii eeshi sinuu nu gattanii jeemtan nuti miila keessan jalatti dhumnaa sin abbaa keenyaa oromiyaarraa dhuftanii miila keessan jalatti dhumnaa jennaan eeshi saatii lama nuu kennaa sinii kee dhimma kana siniif xumura nuun jedhanii achumaan nu jalaa dhokatanii badani nuti sin hin gallattifnu miila keessan jalatti dhumnanne itoo boonyu itoo gangalannu ijoolleen durbaa keenya too beelaanii feentii faana qalaa turanii laalaa turanii.
Akkasuma siniin jedhanii deemanii?
Isaanii walagarra saatii lama qofa nuu kennaa nuun jedhani.
Oromiyaarraa warra dhufe jechuudha?
Oromiyaarraa dhufanii nama afurtaanii dhufanii. Singannee deemnu nuti kan dhumneef Oromiyaarraa kan ergamneef siniif jenneetu jedhanii nu gowwomsaniitu. Saatii lama nuu kennaa dhimma keessatti saatii lama keessatti siniif fudhadhaniitu nu gowwomsanii nu harkaa deemani. Filaa nuti hin gallattifnu turre miila isaanii jalatti kan dhumnu isaan biratti garuu isaan immoo nu gatanii deemani.
Achees hin deebine saatii lama booda.
Hin deebine eegaa turre hanga irra ganamaatti illee hanga saatii 4 eegaa turre.
Yuunivarsiitiin hoo maal jedha hin iyyattanii isin gaafa rukuttaan akkasii isin irratti raatu.
Nuti bari isaanitti kan iyyachuu jammarre guyyaa 3 dura iyyannee namni garagaree nu ilaalullee hin jiru iyyannee turre hunduma qaama hundumaatti iyyanneerra kantiibaan godinaallee dhufee ture garuu waan tokko nu gochuu hin dandeenye. Kaayyoon keenya inni guddaan sammuutti hin barannu hin qabnu yeroo kana lubbuu keenya baasuudhaaf gara maatii keenyaatti deebi'uudha kan barbaannu. Maatiin keenyas immoo biyya nu caala baay'ee kan isaan cinqamaa jiranii itoo biyyatti deemine nuti hawwii guddaa qabna garuu namni tokko akka ala baanuuf akka yuunivarsiitii keessa kaaffeellee deemuu hin dandeenyu yuunivarsiitii alatti ba'uu dhiisaa jechuudha kaaffee deemuu hin dandeenyu har'a ijoollonni keenya xiqquma intanaannaani kan isaan nagaa guuranii iddoo tokko jechuunaan uummanni hundumtuu nu nyaachuudha kan barbaadu.
Warra Oromiyaatti nimneesin.
Qaamni Oromiyaa irraa dhufe rakkoo keenya kaleessa nu wajjin laalaa ture kaleessa ofuma isaatiif illee jechaadha rakkoo keenya argeera Oromiyaatti si jenneerra namni tokko pirezidaantiin Oromiyaas nu dhaga'uu hin dandeenye meebi kaleessa jechaadha uummanni Tigraay barattoota fireeshillee barannan qabu siinerii nu biraa qaba kaleessa erge fudhatee ture baasii tokkoon garuu mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaa federaalaas wanti nu gochaa jiru tokko hin jiru.
Amma haalli mooraa sana keessa jiru maal fakkaata?
Ali Morasun Kesajiru, Gava Moti Baye Sodachar, Lubukinaf Arayu Mabulum Benu, Makama Kalakati Kanjurunut, Santanu Jurach Tajra. It was an injurani baratoni kuma Afurid Bashan Mamma Mukun Juno Eya, Dutoma Kalakan Jurachubati, Makasani Kanjuru, Alkani Buja Kora San Kesati, Kanuegajuru.
Minister Sainsif Barnuta Sadarka Olana Kalesa Ipsa Sabahima Biyakesaf Kennen Torbe University Waldiakesa Tualitibuinsa Umamen Lubumbara Tota Lamadar Buakasumas University Dambidurlo Kesa Timmo Lubumbara Tato Kodar Butanse University Le Hangatoko Kesa Barnoni Abbachu Malaton Jekum Sanle Mulachu Tuk Ejra Jake Amakana Kankasanis, Baratota Utunta in Kamoti, Barata Fakatani, Garamora University Sena Nijachuran, Minister Deitan, Minister of Science Chief Sadarka Olana, Dr. Samuel Kafle, Epsaniru.
Tamari Mataka Yasaraku, Tamari Maslova di Bimimatu, Itamari Mataka, Forgi Lasaratu Misatu.
Waraka enyuma barata hatani, barata fakkachun garamora kasenan, Waraka enyuma baratota forgidi hujachisani kanufan, Malak an kandegeran. Baratun akajek aman kanguran, achuma baratuta ke salle kanjuran, barata kamfakatan garu, hoji barata, kama hino jendetujura, baratuni dormi abani akabulan, akantas gabofnev, nan no wal tale amantita kaulitik abaman, nyata kalagatan, humnotanaga exisan walin, akaulitibuan, kamunitutuk anjuru, morata alatuamani, kalengisan, yokana singafatan, kanade bisaje tun kamnik ajel famakin lutujura. Kamota kana gudan adda baafamani to anna jala oolfama jiru carra kanan har kasani barattoota keenyarra akka kaasan barbaanna jedan Dr. Samuel akka jedanitti ijoolleen gara university naannorra dhufanitti akka ramadamaniif gaaffin eessan ojirra oolfamuun danda'amu sababiinsaas haalli jiru to anna mootummaatiin alamiti maatiin yaaddaun qabani jedan
Kan University Waldia ke setita mormud anjirat to ni magala Waldia hirira nagaba anituran. Torban kana University Waldia ke seti walitibuinsa umamen mati warra lubud abanif jajabina hawina jedan. Jiraatoonni magaalaa Waldiyaa hiriira har'a gaggeessan ajjechaa sana balaaleffachuun tokkummaaf waamicha dhiyeessaniiru. Yuunivarsiitii fi barattootarraa beekumsa malee ajjechaa tokkummaa malee addaan ciccituu barachuu hin qabnu jedhaniiru. Nama ajjeesuun injifatamoodhaa kanneen jedhanis ni jiran. Kantiibaan magaalaa Waldiyaa obbo Mohaammad Yaasiin akka dubbatanitti. Walitti bu'iinsi kun magaalaa Waldiyaa achiisi uummata amaaraa ka bakka bu'u otoo hin taane fedhii namoota muraasaa irratti kan qiyyaafatee fi gocha badii walii wajjin jireenya keenya kan nyaatu tokkummaa keenyas ka diigu waan ta'eef ni balaaleffannaa jedhaniiru. Ummata Oromoo fi Amaaraa gidduutti jibba facaasuuf walitti bu'iinsa uumuuf qaamonni fedhan shira xaxanii jechuudhaan kantiibaan kun balaaleffatanii jiran. Kanneen gocha kanatti hirmaachuun shakkaman seera duratti akka dhiyaatan gochuun caasaan nageenyaa qorataa akka jiru. Kanaafis hawaasni magaalaalees ta'e qaamni ilaallatu tarkaanfiin sirriin akka fudhatamuuf sochii gochaa akka jiru ibsanii jiran. Hawaasni magaalaa abbootiin amantii fi maanguddoonni biyyaa bakka buutonni hawaasa daldalaa kanneen rakkoon irra ga'e gaafachuudhaan jajjabeessanii barattoonnis akka tasgabbaa'an gochuun walii wajjin jiraachuu keenya agarsiisuu qabnaa jedhaniiru kantiibaan kun. Barattoota Yuunivarsiitii Waldiyaa waliin mariin gaggeeffamu har'a kan itti fufe yoo ta'u Oromiyaa ministeera barnootaa sadarkaa olaanaarraa jilli ergaman har'a walakkeessa guyyaa Waldiyaa seenuu isaanii yuunivarsiitiin ibsee jira jechuudhaan Masfin Arraagee daseerraa gabaaseera. Gama kaaniin barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa kanneen bulchisa naannoo Amaaraa irraa dhufan mooraa gadhiisanii akka hin baaneef gaafataniiru.
ፕሬዚዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ጅማ ዶክተር ጀማል አባፊጣ ይመከነ ይበቲ ዴቪናፍ ኪነን ይጅሩ
ጆሌን ናኖ አማራና ሊሰኒ ባሁ መለቶ አገራን ጆሌን ካን ወልቦርስኒ ጆሌ ገና ዴቪሶ ቀምና ሀለ ከናን ዜማው ከቡ ደዶዳን ጆሌ ገና ዴቪሶ ረት ቦባ እንጀችላ ሮማረት ገሩ ረት ከርካንፊ ፉረተው ደንደሃቲ ባኔ ብሉ ቀምና ወርጅርን ጅራችሁን ይሳኒ ነዋል ጆሌ ከና ኢላኑ ፍደኔ መሪጅስኔ ሀለ ጅራ
ጆሌ ሚቀተው ለኮብሳን ባይዳ
ማና አመንታ ገብርኤል ጀረሙቲ ጆሌ ገራ ነማዲባፊ ሶዶማ ሀገሸንተማ ከታንኪ
ብርኖትኒ ኬነማ ጅራ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ኬሰቲ
ብርኖትኒ ኬነማ እንጅዋር ጆሌ ናኖ ኦሮሚያ ዳ ልብስነ ቶሬ ጋፊ ሰን ሀረነጋዳ ኑዲሰኒ ጅሩ ጋፍቲን ሱን ኤክስተርናሊ ዳ ባይና ገሩ ጋፊ ሳኒ ተገኘ መሪ ወሊንጎኔ ከራነጋ ንዴ ፈዳ አለበሩ በርሲሱ ሲሱን በርባጅሳዳ ከንጀሩዳ
ሪ በረታን ዱጉማ ሂደሜ ጅሩ ጅራ የሮ አማከነ በረታመን ሂዳጅሩ ጅራ
ኤጋ የሮ ሂቤቢ ነጋ ሴንሲ ሀሳ ነማ ወሊት ቡሱ ባናኖ አማራ ትራ በረሰም ይችላ ሸከሜ ከንቀበሜ ይችላ ከንቀይራ ከመጠንሴ ሼር ጎዴ አማኔራ ከናፉ ሲሞ ይመስቲን ሴረቀባ ሶ ወራ አከስ በዲረት ሂርማተን ወራ አደንስ በሩ በርሲሱ ከናፉ ዋንጎ በጭዝ ወጀተን ዲስፕሊኒ ናን ሄን ይላላ ዲሳኒ ዲስፕሊን ናኬኒሳ ምርከናው ደንደውን ኛታ ፊሉጋቲን ጭዴሙ ደንደውን በቀጭሱም በርባሻዋን ደም በራታ ፖሊሲ ዲሽኔ ረክ አምራት ሲሪዘ ረዲም ዛን ረቆ ኡሜ ከራጭፉ ተጋደርበቹ ረድርማተን ቀበመኔሩ ኮሊ ዩኒቨርሲቲ ቻቲን ካናዴን ዋን ደፍ አላከሲቲን አኔዳ ከንጅረን ንጅሩ
በረቶ ተመይቀተው በረቶት ኒኩኔ
አፎር
ሸመረነማ ፖሊሲ ሞራ ብረተል ተመንጅሩ
ያጋማ ሪፖርት አንቀቡራ ተመረጥ
ይደማ ንጅራ የሮሮኮነ ከና ኡመሙ ዋን ጎደሙ ቀበጀደኒስ ዶክተር ጀማል አከስቲቭሱ
ወጥማን ሴክሪቲ በረቶታ ናኖ ሞራቲስቴ ናኖ ካሚቱ ወርቲውን ዳቱ ኤክሲሶን ሙርቴሳዳ የሮሮኮነ ከሲ ኡመሙስ ደፌ ተካንት ብረቹታ ረኮ ዩኒቨርሲቲ ብራኬ ሰጥቀነት ደፌ ፎርማት አርከቱ ማለት ለተስከፔ ሶጂ ተስከፔ ሶድ ማከናጁ ኮምፕሊኬት ጎደለችውዳ ታረከይ ሰፍቲጋ ሆጂና ከሽዎች ተምቀው ለማፋ አበረቶኒ ዋን መጣም ፈም ዋን ኦዱ ደበርፈም ዋን አከናታኔ ገረቦንዳ ዲንተራኒ ኢላሉ ካዮን ዩኒቨርሲቲ ትክዱፈሙ ዘርኖ ደበረቾዳፍ ማቲ ረከቴ ሳምበርሲሴ ሳን እጆጉዳት ኤኩሰን ከዲሳኒ ሙቱዳፍ ፈልዩማ ኢሳኒ እገራኒ ናግማ ኢሳኒ ምርከሌሳኒ በርኖታ በርፓችሱ አርገዛኒ ሀለት ባህኒ ለኒ ቢያ ያፍ ወቤተው ሳኒ በሁዳ ከንረጅሩ
ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎቲ ጋፈዊ ጠታጀቾኒስ አከለኮስ ኢትዮጵያ ሰዳስ ተኮ በረኩመ ለመፍለመቲ ሉቡን በረታ ተኮ ቃማማ ፍምቤ ከምኔን ደርቡይሳ ፕሬዚዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎ ዶክተር ለታ ተስፋይ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲመኒጅሩ ሃለ የሮ አማ ዩኒቨርሲቲ ቺኬ ሰት ያርገሙስ አከስቲፕሱ ዶክተር ለታን
ናኖ ላንቺ በረቶታ ትራ በረቶቲ ምራንቲ ወልገዲ ግዳን ወርካኒሞ እናን በሰረቲ ባይናን ትራንጅሩ ግዱኩ ቢካኒን ያጥበይ ንካነ ለገዲ ግዳን ካለ ግዱቲ በረታን ተቆቁሜ ትሬሊቹ ደናን ሰረቲ በረታ ከነ ሮይላዱ በረታን ኩለ ከተሳ ዲጋቱሬ በተሎ ቡኔ ገረ ክሊኒካ በረቶታ ከን ሞራከ የፊት ግዱቲ ከተሳ ባይ ዲጋቱሬ ገረ ሆስፒታል ለገዲ ትራ ቻቲ ምራተ ቦደቱ ያደሙ ወለቲ ሩሶንታ ከንደርበይ ይቹዳ
ሃሊ አዲሳ ጉያዊ ጠታ ዩኒቨርሲቲ መጥቶ ከሰጥቲው መመቱሬ ተስገባይ ጀደን እትጋፍተማን ሰብቁንም ቲፊ ኢማአላ ዩኒቨርሲቲ መጥቶ ኦቦል ቀባ ሰፋ ነሞትኒ በረቶታ ጄሰንስቴ መዴሰን አከሴረት ዲያተኒ ፌሪሪ ጋፈቱ መጋላምቦ በረቶታ ስርካለም መፋፍ ቆባይና አከሱመ ሸዋሊጣ መጋላባኮ ቲፊ አረርጌልጣ መቻራት ግግይ ፈሙ በከመጅራ
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa bor walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America!